yaluwa omukisa uba yalutegera katusanyuke emizira givuke tulye tunye tuyimbe era twebaze omutonzi leero olunaku lufunyo mukama yaluwa omukisa uba yalutegera katusanyuke emizira givuke tulye tunye tuyimbe era twebaze omutonzi akalulu n'emizira gyemuwulira sanyusanyu lingi eriri ku mitima gyaffe n'abagole baffe tewali kubuusabuusa mukama kitukoledde tusanyukiremu Yesu bwe buwanguzi bwaffe era g'emaanyi gaffe leero olunaku lufunyo mukama yaluwa omukisa uba yalutegeera katusanyuke emizira givuke tulye tunye tuyimbe era twebaze omutonzi leero olunaku lufunyo mukama yaluwa omukisa uba yalutegeera katusanyuke emizira givuke tulye tunye tuyimbe era twebaze omutonzi sanyulya mukama okulaba nga mugattiddwa kuba ye mutandisi w'amaka mu lusuku adeni mugakuume muganyweze butiribiri okutuusa lw'alikomawo abawenguliza mmwe mumusabenga mumulage webiganye mwesigwa tabalekenga era munaawangula leero olunaku lufunyo mukama yaluwa omukisa uba yalutegeera katusanyuke emizira givuke tulye tunye tuyimbe era twebaze omutonzi leero olunaku lufunyo mukama yaluwa omukisa uba yalutegeera katusanyuke emizira givuke tulye tunye tuyimbe era twebaze omutonzi endagaano gye mukoze mugikuume mmwe ekirayiro kye mukubye mmwe mukikuumenga eggulu n'ensi bwe mulayidde mutyo temuswaza Katonda naye taabavengamu endagaano gye mukoze mugikuume mmwe ekirayiro kye mukubye mmwe mukikuumenga eggulu n'ensi bwe mulayidde mutyo temuswaza Katonda naye taabavengamu leero olunaku lufunyo mukama yaluwa omukisa uba yalutegeera katusanyuke emizira givuke tulye tunye tuyimbe era twebaze omutonzi leero olunaku lufunyo yaluwa omukisa uba yalutegera katusanyuke emizira givuke tulye tunye tuyimbe era twebaze omutonzi katusanyuke emizira givuke tulye tunye tuyimbe era twebaze omutonzi katusanyuke emizira givuke tulye tunye tuyimbe era twebaze omutonzi.